masejira masejira banange bwe nkunanga laba ndigenda ndaga masejira nanzi wange ziyambulako laba ndigenda ndaga masejira nakibalono nzikunonya laba ndigenda ndaga masejira nekimunonya era mufune laba ndigenda ndaga masejira abaana bange ndigenda nabo laba ndigenda ndaga masejira omutwe ogwo gunnuma nze kumboka Lavandi genda ndaga masekere olubuto olunuma tulinga ejjinja Lavandi genda ndaga masekere ekifuba kinuma kiringa akazito Lavandi genda ndaga masekere omugongo kunzita tekumboba Lavandi genda ndaga masekere Wangenze yambulako Laba ndigenda ndaga masejire Nachiwalono nze kunonya Laba ndigenda ndaga masejire Ndimunonya elamufune Laba ndigenda ndaga masejire Nabana bange ndigenda nabo Laba ndigenda ndaga masejire Go go gombe nalalira go gombe nalalira Ulumberu etaka na muzisa nalalira go gombe nalalira Bera kura baje batafa nalalira go gombe nalalira Nandi tute yona chiwala nalalira go gombe nalalira Nemukumire yona tafa nalalira Kujja funga nange ndyevuga Nalalira Gugumbi Nalalira Nesisigala bw'omunti Nalalira Gugumbi Nalalira Lwetaka na muzisa Nalalira Gugumbi Nalalira Jakoti yoni natafa Nalalira Gugumbi Nalalira Nani kuteyo nachiwala Nalalira